nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma jakafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa mali kisimani. Uenda siyo fungu langu nimekosa kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimeja na mlango. Ayo ni mboni yangu
kiza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia. Khidira yangu
kiza kinene.
Imepeke chunguzo niliyo egemea.
Kiza kinene.
I've been trying not to diss you. Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi. Hopu kosawa my darling. And I've been trying not to miss you. Kila unapoenda vuta yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Hai, haya ni maruani, yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tushazamisha meli yameisha. Nitaambia nini waingo mugana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu
kiza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Oh, yalla khidira yangu
kiza kinene.
It's never gonna be the same. No, 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 no.
Just cause I'm so blessed, I sing my hallelujah.
I'm living in that life, I've got to sing
hallelujah. Hey. Everybody shadow mado. Nana, everybody shadow mado. Everybody shadow mado. Nana,
everybody shadow mado.
Zinakuliwa na dogi, basi shigidi utakuliwa na mbogi. Napenda form za giza utadhani mini mrogi. Na kama hana buki basi acheze na koti. Wacha shilingi siwi shore ni mnoti. Sela skando joni manduru kwa kodi. Na anakaka jikoni bla napenda kuni. Maradat nisha kuwa form kaza buni. Aki unapenda stick neshi kwa mstuni. Na nina kitu neza nyonya juna kakunguni. Ah, take behind suna juu kwa mbele. Na kani dimba na sakata kundi kopele. Ah, wana mkunaji ka unopele. Chapanisha mpaka maneba wapige kelele.
Kitu nono ndefu isi sosa. kusema smoki. Na kairetu si alikuliwa na kuzi. Falangani ndo alidinyana na doli. Kisamanta kisafi jina tori. Napenda nginyo iwa laini urogi. Yunda ishafika ni mangwai na masongi. Upewa kenyamo wakakula na kikosi. Sani rape case ishafika di kwa koti. Yorona nilipiga tura undi. Moja, goja, bichwa, leta mchezo. Noma, aina, refa, nyonya, meza, toto, kemba.
Kiwekewa kanadai na nasi. Na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo. Alejandro, hamjambo. Usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na die ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tamp. Nyonge nyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
I feel I did not love you. I can't take this kind of soul. I can't take my slides anymore. What's trying for me? It's playing with you. Maybe you're drunk, or maybe I'm too. Maybe you're a sufferer, a soldier, killer of your own heart. If you treat me kinda, kept me closer, will we still part? Isn't easy with me. Drinking just to loosen myself up from what I kinda shouldn't be. But now I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? I don't know. Why did I bring this Hennessy? Yeah.
Over me, and I just want to become body. Don't want to lose it to nobody, no. But what you know about me?
2 seconds, everything done bust. The kind of love I care for you, now I'm out of my 2 cost. He asked me what's in a love for life. I said, what's in no go touch us? So, every day, nigga, see my mama smile, that make me the bumper. So, ooh, yeah. Call up, pick up. Go, she said she give me got the love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she demand me, don't know. I get a girl, she demand me, don't know. Oh, for your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo fo, 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 mo fo. For your mata, mo kumawo, fo, 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 mo kumawo. For your mata, mo fo, 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 mo fo. My Adam, my game is boss, I love him, mama gave me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. See my baby, the game is what I love him, till the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. Oh, oh yeah, one take a color, biko. Go, go, color, biko. Go, one B, take a color, biko. Go, go, color, biko. Go, one B, take a color, biko. Go, go, color, biko. Go, one B, take a color, biko. Go, go, color, biko. Killer teams, fuck it up.
No, you can be my baby mama, man, it's less, less with you. Your body language, Tropicana, private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist, hiya. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest, hiya. I wanna feel that taste. Girl, no, I like it when I whine it. You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. Killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick-tock. Get it, queen, that's me. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, show my chin, baby. Oh, baby, oh, baby, 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 baby.
Burning like a wildfire. So get too close.
Doctor, doctor, rumba hiyo ntaingata. Na rumba na sakata, na mototo hiyo na pakata.
Cause I got what you want and you know it's hot just like fire, fire. If the heat in this room is not for me, and you take me higher, higher. Cause baby don't you know I got the rapa pa 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 pa. Pick it up now from the floor, let me show you what I can do.
Pick it down, pick it up for me.
I got the rap, pa 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 pa.
Pepeta.
Tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kusima kumba na chochea. Wana upepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa, size yao. Funja vigenge tubiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo umevalia msuri. Tatu mwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizia na nitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Wezangu na mie kache ni mtulie.
Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika shika kamata, shika, sukuma, tune, shika, kamata, shika, sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kapka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipishiri. Kiwanja akiusi ukupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukufui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, okea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama unaimba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Mwezangu na mie kachi.
Shika kamata sukuma, 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 shika sukuma, shika kamata sukuma,
shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika kamata sukuma, shika sukuma, shika chapani chapanga jote na niki chapani chapanga jote na chapani chapanga jote na
tekinana na nina ni otero tekidana dandia kambie pero kanikus natakan kambie shiro na shiro ana nishwana mashiro tikidia wana tikidia wana tikidia wana rozi kishikanga changa wana
na nisi jali atarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na jali atarangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
kapika ringa lima lima piga mimba chimba kimba pima vimba vimba lima simba zima simba ringa bumpa vimba dinga mzinga kinda dinda wako pinga vanga manga chada nyanyandaka uneza lamba bamba bausa chimba chimba zika banana na
sijali ya darangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na sijali ya darangi mirakemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
popo ya kondika una ya kawa safisha rungu alafu maliza na madawa.
nishike tire na manjo tiwe nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha na ichapa lala. Adi mwage mala ukichoka lala nikundaka lala. Na wavua kumbe nanga zimepara.
Manajusi jali atarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Manajusi jali atarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa na ichapa nga jotena. Chapa na ichapa.
Lipa token chaja smartphone sina bindogo kuna mangoko na hapa mindio jogo niko na idea chungo taingia si raisi uliza adinadia mapunyeto saka unadhiki na mange uso wako ni mashabiki
ikikata there is no regretting tuna switch back to factory setting na mindio takwa hizi factory zenyu na waka caster so mashori zwenyu wamenifuata mta wanasoma menu wamenipata njana dishi chakula zenyu leo ntaisondeka na hapa ndio venue chapati kali ya mini kicheza na ndengu onyesha yombegu misi kitabu siezi someka sipigi kavu siezi chomeka but bado naisondeka mpaka che naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe back up the place kama mende kwa giza bless all of y'all ikona mkuna mjizis nice pretty face with the bami ya figa leo nkwisondeka kama mpira la liga
tunasafisha mitambo tukizi peleka worldwide. Hey, anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it, anai boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives on no. Roundi hii tumekam kuwa komesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka, hey. Domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka, tunasafisha mitambo. Tunasondeka, tunasondeka, naipa kangambo. Tunasondeka, tunasondeka.
Sawa, President Kingston.
Tunasondeka, tunasondeka, tunarekebisha.
Alejandro, fisi, 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 fisi. Alejandro, fisi, 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 fisi. Alejandro, fisi, 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 fisi. Pima miti utajua ni amuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line ujapiga ata order. Uliota na kitu ina kaka nyoka. Haina macho lakini ina kuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo wanadai ya nanidai na hana ndai eti alipe uba.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakaza na nisend news. Gone boobs na madhudha. Behind the scenes nime carry a lot. Napiga matatu kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga. Baboda ndani ya dice na jua luku ni bamba. Kwa rapo ni pegredo vile nime wabamba. Nikemi uno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mamba ya kujaza maji ndani ya gunia. Tuli ya vuli ya lazima kuya ogea. Ujana ni moshi ndo mana unavutia. La hajipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tukulipu waparuti mama. Niani ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uje tule leo watapiga vigele gele. Na kesho wakusulubishe lazima tuwarekebishe. Ndo mana tunasondeka eh. Ikileta shida.
Tunasondeka.
Tunasondeka.
Gari ni big grudum.
Wivu.
Apo nyuma bosa boom blue boom.
Wivu.
Mwenye wivu wajichokma uchungu.
Ni malaria uyo.
Biga umbu doom.
Zie.
Pati na mata do pati jo bila panty bala. Baze kata kanyama haina mifupa dada. Masomo niko sawa sinime wazoma ala. Nisatisfy ni kuple certificate. Baby kama tamani ingo. Happy to be nume drop your ego. Na hivyo ndo wataishimu mandiko juhu. Yeah. Boy, na boy, I'm the devil.
Yeah.
kwa social media unatutesa, weni bola unatutago vlo memako pesa.
Tunasondeka.
Ati sako ni ma 5-star na mtaa bado wola liya double decker.
Tunasondeka.
Ati wezi kula skuma umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni client ile bezi nyaga chapodondo pia ukula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena ulionekana nyama kima ndani ya basi za kwenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi kazi lesi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi tunajua uko ndudiga.
Tunasondeka.
Ati wena uhuru mukori leti sa unataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa laju ladha msea na kujua ni yomuami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK, juzi wamentumia town bili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa vuruga, izo peanuts atutaki joero kamano.
Tunasondeka.
Night boy to the world, no mpasho, middle finger to the paparazzi.
Wakale
Dio amora.
Mavu on the beat.
Ole manga, amanga o. Ole manga, amanga o. Ole manga, amanga o. Sisi ni mbwana, zama baby za o. Ole manga, amanga o. Ole manga, amanga o. Ole manga, amanga o. Sisi ni mbwana, zama baby za o.
Tinolo baya, wata kushanga. Natuna haya na iu manga. Nkujua zaba nkiri mshatanga. Nkona mbugi yangu nkute kwa mta. Tukitaza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala siku saba. Nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu juu sisi wote ni wale.
Wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sisi ni mbwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juan komasi. Nakemba wamboshi konjeri na mazi. Izo shimo zote mina maki. Nakata best William loso na kisi. Chobo wa kasongesho. Diki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sini
odiwa muranga nikani memeza tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na ring ni kuredi tuka merekiwa on. Na hao mangye uzapo kando wale geze thongs. Mangoti mingi mingi kido giri bato. Mangoi mingi mingi kido mkoko bato. Mi sina kili mito mea hadi wale mate. Mi mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulambe. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sepa na kula sistake. Na bini shama na keli tunde tukaka.
Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sini wale manga, amanga o. Sisi ni mbwana zama bibi zao. Sini
Odi wa Murang Virije Jones
Tuwakale
Jello, hello, only one Jello, hello, Jello, Jello.
Jagaday on the beat.
Tupa kuchupa, tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka. Tupa kuchupa, tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nili tegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato mekisha. Sura za mababu ni mazezi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na pisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafultani jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadeli. Hii ndo ufale ilfanya si
sikio zangi pedi chupa kuchupa, tupa kutupa piga yo shasha, dizina lipuka itamori sasho ze nae kaboka uga mori dash, piga brother ya lita sema team siku sako, joa inatisha ukiwa na wakando, utaki kapicha ukiwa yule wako, mazuna chatisha tupa kuchupa, tupa kutupa mina saka ganji, kisha lipuka punguza repupa, tupa kwa pipa mini na kipaji, na jom la bambika ukondende na yo mazejo ni noma nataka ni kushike kama homa full stop, non stop, bila takoma kama ni noma, ite basi noma ngoma kama ni ngoma, noma ite basi noma only one dealer wakicheki wanakonda only big things, only shika anakonda mina washa koro na mambanga mina bonda mina cheza solo, nina right ya nadonda wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga kama 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 nimesonga, usidunge black juu black joto, wanapiga nduru nimeshinda loto, wanasikia wivu nimeshika toto, na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa mina saka ganji, kisha ipuka pukusa ya pupa, tupa kutupa.
Ndege, ndege nimeshika nadhani mini pilot, nyege nyege nina rungu nadhani mini psycho, piga nduru ni washetuma ndukushe, nikichumo nadhani nikimboife, kuna demia mtu wote ni mandukushe, nazikishika laimu nikumbushe,
si wale wakuletewa maua bila ndomsu na juta niua, tesa kitale mpaka maua nikikalia si utahema kifua.
Nyuki taka bigiriri nama teke tama digiri kubaka nizama firifiri choma noti za ngiri ngiri. Nyuki taka bigiriri nama teke tama digiri kubaka nizama firifiri choma noti za ngiri ngiri.
Na jengo chencha tau
na pop ni kamao jina kaya mau mau kawada kakinyonga meza maji ya limau kajaba kakinyonga cheki ni ngango ya mbao hola odi odi tuende juu zime bondi bora mamoshi mingi mingi kaso don gomora utoshi toshi mesha hage kana gusho nora na njoti njoti zina nuka taya za corolla
nataka uketi na isi mame ni dare mboko na ugurume ni rombo se iteme mate nipate majani nikiwa kwa zabe
tijiu leo ni kwenye supi angwai ama tijiu leo ni pike mudhokoi ama maisha getu kiona huto boy hama madildo na matoi ni za kuja dana
ukinyo kitaka digiriri nama teke tama digiri kupaka nizoma firifiri choma noti za ngiri ngiri ukinyo kitaka digiriri nama teke tama digiri kupaka nizoma firifiri choma noti za ngiri ngiri.
Mini stima stima usinipime guza itina itina usilime ifi tina tina ni kunyime andateka dada ni kuchimbe
usi wale wakuletewa maua bila ndomsu na juta niua tesa kitale mpaka maua nikikalia si utahema kifua
amejaza potocho mindo kiriku unataka makocho mindo kinduku unapenda machocho tende misitu pus pus miau chaniwa
Kukinyo kitaka digiriri nama teke tama digiri kupaka nizoma firifiri choma noti za ngiri ngiri. Kukinyo kitaka digiriri nama teke tama digiri kupaka nizoma firifiri choma noti za ngiri ngiri.
Zako hawafati mbwa wa uswahilini tena koko hawangati una marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa konyuzi tisini zao zinapika mpaka laki tuna wachoma kama nungu nungu wanakesha kama sungu sungu Mary Jackie Chan mtundu hadi na kuimbia kizungu. Got you half that thing and I call you pin. Got you motivating a liar and I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Got you have that thing and I call you queen. Got you motivating a lie. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, I know. I just want beside you. Give me that, give me that.
single. Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that I got that thing and I call you queen. Yeah, you motivate in my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivate in my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love you when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine. I'm just right beside you.
Give me that, my baby wants to.
No matter the case, my music keep me bass, my sweet, sweet bass, so my love no get shame, for you all day.
Every night, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. Body time, when you day, wake up in the morning, man, I did
by your side for me. Make you fall for me.
Oh yeah, choro, 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 choro,
choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro,
choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro. Yeah. This kind of love, say it to my body, banana. It will make me one day around you, banana. Dance to my conto, make you banana. Oh, la. Choro, 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 jara, choro. Never leave me when I need you by my side, oh, waja, soko. When you can, oh, then you can, oh, waja, soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time, yeah.
Erani sama juna rungu ya jamii. Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakansa apa moshini manduku. Tupu nazitoka bana za adudu. Tupu kini toka nyoko nyoko. Juu apu kini ngora ni mamboko.
Molo kini ngora nyoko nyoko. Juu apu kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjika mejipaka wanja. Kicho pepta njuu ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kuchiposi ni kudosho. Bata chezi nilipika nga na vidosho. Robo sanga mbaka kesho huku likidosho.
Alafu XM kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku funzo na madhako buda utalan. Mbogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Upanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mibusia boda boda a. Eti mukoloko mibusia boda boda a.
Tupu kini toka nyoko nyoko. Juu apu kini ngora ni mamboko.
Molo kini ngora nyoko nyoko. Juu apu kini ngora ni mangoni.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ngora ngora ni kucheze kama dingoi. Ukisosoka metoko chunge nuke kinyoi. Nikulambi ni kuchimbe kama gepoi. Supa funge duka ndia ni replace na kitoi. Juya kutu, siya meshika mbiro. Juya rungu, siya datoka mbio. Wendi ya jiko, na unacheze ya diro. Una marol, ay, minacheze ya kilo. Juwe ni smarta, nda kucheze ya kio. Ina office, kuchakwe kesio. Uko 50, minakwe kia 20.
Chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeza nyonga yo. Chuchuma unitoneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma mwenye mlima kidonga yo. Aika toto
moto mo.
Moto moto
moto mo.
Bye bye koko.
Moto mo.
Joto joto.
Moto mo.
Kamata ukuta. Shuka mbaka chini take down zungusha. Kamata nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe owe o. Kina dada mko wapi? Owe owe o. Basi muingie kati.
Chuchuma 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 chuchuma.
Kimbau mbau, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Zamba.
Fanya kama Bruce Lee,
Zamba.
Viuno vya kusigina,
Zamba.
Fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki. Na chumba ni varangati kwa ito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kame data na wasafi taito.
Aika toto
moto mo.
Moto moto
moto mo.
Ai bai koko.
Moto mo.
Joto joto.
Moto mo.
Kamata ukuta. Shuka mbaka chini take down zungusha. Kamata nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe owe o.
Kina dada mko wapi?
Owe owe o.
Basi muingie kati.
Chuchuma 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 chuchuma.
Party after party, party after party, party after party, after party after party.
Nyama nyama nyama, nyama nyama nyama, ya pum pum, ya slay queen. Leo niko fly kati ngo ngo, buruka ngo ngo, wika tu piska ngo ngo. Buruka,
ngo ngo. Chokora mapipa, unakiuno shakira. Pigwa kuni dakira, kamote mashira. Kukinya nadira, unapokonda fira. Sina saa majira, mkisi asira. Teko basi pakira, kuna du maria. Kani vajo maria, akiga kiwashira. Kauna penda za dogi, leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi, leo malaya gasia.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, after party, after party.
After party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Odi wa muranga lena pia na tuma. Mete after mete. Manjoti za kumwage kazi mwage kia private site kwa kete. Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete. Demia kwa medoske jani na mchumba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hada mkate mukatanga na maji. Makali na bale iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tacos ya nzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangusha ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena bidi mjoze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki japu nane.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
After party after party.
Party after party niko kumosh up the place. After party tuna mosh up the place. Party after party ni kumosh up the place. After party tuna mosh up the place.
Ah, ni kuingisha nisitishe nikimbicho magere. Ni kulima iyo mbigwa diwekewe mchele. Super wako ni wa umatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere, adi atoe ni pere. Kana washo na kudu apo toe upele. Nikachape tuza juju nikatuko shere.
Saini panty after panty.
Check guy,
panty na kibangi.
Sound to yeko radio, siyo misecto eh. Check it design, moshika bi sexy. Jina ni zero, so in case if you didn't know. Decorate the syndrome, tani metoka check it. Alafu atuna penda vagina. Bore koriji sim China. Ini historia benzo na minor. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Mujo kwa ni upendi vagina. Niajuna kaka ka vagina. Mujo kwa ni upenda ki vagina eh. Check it. Ati, naje moyo najikuna kuna. Nukuliza nini unasema tia kuna eh. Naje moyo najikuna kuna. Nukuliza nini unasema tia kuna. Tuende
fa Watrangi makata chura baki. Heru wenki na toto. Huko winki mteke wiki gizani. Pige miti titi titi. Piki kikikiti. Pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki. Piki piki pongi. Cheki doki kashoti. Piga koki
Chain ori ori. Niko kori kori, fuko pori pori, ndio nimejaza kama kori. Ameshika kutu siya naka, fori fori. Shika tori tori, chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma, but itabidu zoe.
Nasema damn digi digi mini team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mini team weekendi. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Check it. Si tharao chapa na nina tao. Si tharao chapa na nina tao. Si tharao chapa na nina tao. Si tharao chapa na nina tao.
Nakata wapani niji fry liba josi jamanga mi. Nikuririma niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambia bali. Juma kikujipa kithani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izame futi sita kivuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kaki kami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mapua.
Wadi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyorosha kwanza kwao. Ikusu zao ni misitu tu kaza mao. Na cheki zao zimesaka kama tocha zao. Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamada. Shosho manguru anadai sjika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Nasema damn digi digi mini team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mini team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Cheke sita rao chapa na nini Natao, see that out Japanani Natao, see that out Japanani Natao, see that out Japanani Natao.
Take an anibore, Kwanza Zakitore, Lafana Ningore, Kwanza Zakingore, Supotanichore, Anki Kupigangote, Alafutaniore, Anki Kupigandiole, Kikupigandiole, and Kikupigandiole, Supotaniore, Anki Kupigandiole, Kikupigandiole, Supotaniore, and Supotaniore, and Kikupigandiole.
Check it to Mahaka Mina Dai Kuzikemba, Mina Kifor. Kachoni na spedika cheta. Uda tumakoro na witishe tubatenda. Wachana hizo haga ushajua ushapenda. Parachichi side para ya chichi. Nikitichi msupa daimichi. Chichi chichi chiki chiki. Mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Guji guji mchezo wa anasa. Ama jigi jigi ah.
Nasema damn digi digi mini team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mini team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Cheke see that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao.